nze. Omuwendo gw'abaana ab'obuwala n'abakyala abakwatibwa akawuka akaleeta mukenenya gweyongera, era nga kino kye kimu ku ebyo ebiho by'omutwe bannakyewa abalafu bano okulaba ng'ebikolwa ebityoboola eddembe ly'abakyala n'abaana ab'obuwala birinnyibwa ku nfeete. Nga Uganda yeegatta ku nsi yonna okwefumiitiriza ku nnaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko obwekuusa ku kikula, okutandika n'olunaku olwaleero, bannakyewa mu bitongole ebitali bimu okuli ekya Center for Domestic Violence Prevention, Uganda Women's Parliamentary Association, Raising Teenagers Uganda, Center for Women Justice Uganda, Fidanga kw'otadde n'ebirala, nga bakulembeddwamu Grace Nayiga yakulira ekitongole ekya Oganet, balumiriza nti amako omuli obutabanguko mukenenya tabeera wala nago, na bwe kityo bano balina okukola ekisoboka okulaba nga balwanyisa obutabanguko mu maka.
Ensonga y'abakyala n'abaana ab'obuwala abakosebwa akawuka aka mukenenya gyekwatibwamu, weewaawo nga tukuza ennaku zaffe zino 16, ensonga y'abaana ab'obuwala n'abakyala abakosebwa akawuka ak'omukenenya tujogerako nnyo, era naye twongera okugikkaatiriza nga tugamba nti basanga okutulugunyizibwa okw'enjawulo. Mu biseera ebisinga ojja kwesanga nti mu maka gaffe eyo gye tuwangaalira, mukenenya bw'asooka mu nju n'obutabanguko yingirawo, ate obutabanguko bwe busooka mu nju ebiseera ebisinga ne mukenenya ayingirawo. So bwe tuba tulwanisa ensonga z'obutabanguko naddala mu maka, tukikkaatirizaako kubanga tumanyi nti nakyo kiyina engeri gye kyongeramu naddala ku miwendo gy'abantu abalina akawuka aka mukenenya.
Iya ni Chikomeko yatwala ekitongole ekya Touch the Heart Uganda, agamba nti omukyala yenna kazadde w'eggwanga nga nabwe kityo mu buli ngeri yonna asaana okukwatibwa mu ngeri etatyoboola ddembe lye.
Nga abakyala gye bayisiddwamu mu bino ebiseera, twagala okujjukiza eggwanga nti omukyala ye nakazadde w'eggwanga lino, n'olw'ensonga eyo ateekeddwa okuwa ekitiibwa n'okuyisibwa mu ngeri ey'enjawulo. Tulabye ku butambi obw'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu kano akaseera, ng'abakyala abamu bayisiddwa bubi.
Okusinziira ku alipoota ya poliisi ey'omwaka 2024 eraga nti emisango 1,124 egyekuusa ku butabanguko mu maka gye gyawaabwa, nga kino kyeraliikiriza bannakyewa bano mu mukago gwabwe ogubataba ogwa Domestic Violence Act Coalition, era ne bategeeza nti buli obutabanguko mu maka lwe bweyongera, naye emikisa gy'abantu okufuna akawuka akaleeta mukenenya gyeyongera. Wano nno we basinzidde okusaba buli muntu okuba omusaale mu kulwanyisa obutabanguko bw'omu maka. Ennaku zino 16 ez'okwefumiitiriza ku butabanguko obwekuusa ku kikula zitandika olunaku olwaleero okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'12.